Jack. Yeah, Stewzy. Mambo, Jambo. Muliza ke milangu.
X on a bit.
Kisazi kinyeo.
Westside Music Club.
Nilonge ni kwa putyeo. Ali.
Purieo. Yeshimbile kwa mula wakimutio. Dati opiani. Osina failo umani panga jet road. Yeshimbile kwa mula wakimutio. Dati opiani. Osina failo umani panga jet road. Asitwekinga ki eti kwe kifupa. Kisiri no sifela fatieki. Beautiful so humble. Jojo la nipangela ke kivalombo. Asitwekinga ki eti kwe kifupa. Kisiri no sifela fatieki. Beautiful so humble. Jojo la nipangela ke kivalombo.
Yeah, good girl. Aiza maya idiofi dani fafa singe but well. Good girl, a good girl. Ni good girl, jowene wa good girl. Yani eza please picture. Kutiva eza gosipeo. Inge kia peace preacher. Kusieze peace preacher. Zeni vata komula okono ni kato kwa prescription. Prescription ijeza ifa kukumbwela. Cause ni vata kukukumbela. Ni makukungela. Kona money sava kela siezi makukugelo. Yeah, you make moves of a boss lady. Yeah, every other nigga goes crazy. Yeah, mambo ni Stewzy. Sifitile kale pati we are Stewzy. Milan.
Yeshimbile kwa mula wakimutio. Uitalele kwa putyeo. Osina failo umani panga jet road. Purieo. Yeshimbile kwa mula wakimutio. Dati opiani. Osina failo umani panga jet road. Asitwekinga ki eti kwe kifupa. Kisiri no sifela fatieki. Beautiful so humble. Nijojo la nipangela ke kivalombo. Asitwekinga ki eti kwe kifupa. Kisiri no sifela fatieki. Beautiful so humble. Nijojo la nipangela ke kivalombo. Stewzy. Baby go down. Sitwekinga mamu sisi ni mwakao. Asivina konjubulele matang. Sisechile teza luka tokizani. Kimwa junia opuliza silaza. Yeah, yeah. Ikabela monyunge la sinuko. Kashamula makaizba kubuwela kwa tuko. Good girl, vasive hile mwaseko. Shude mwari choki baby girl wa uteko. Kisinga mabulozi. Asivina sipanga soba ni wawakozi. Neke superboy ni tiamani usishwezi. Uchilinga niso na konji kuna kakozi. Kachi pembe kafela matyo neke ukozi. Oh na na. Umunga mashozi. Ulianga ni sasi chava ni mutio always. Kuri yeo. Kuri yeo. Yeshimbile kwa mula wakimutio. Dati opiani. Osina baile umani panga jet road. Kuri yeo. Yeshimbile kwa mula wakimutio. Dati opiani. Osina baile umani panga jet road. Asitwekinga ki eti kwe kifupa. Kisiri no sifela fatieki. Beautiful so humble. Jojo la nipangela ke kivalombo. Asitwekinga ki eti kwe kifupa. Kisiri no sifela fatieki. Beautiful so humble. Jojo la nipangela ke kivalombo.
Shiga drip usia fasilote. Asishe kinga la nyanga nyali fasilote. Nisivezi ready inge mali fasilote. Maklabu sa flote. Yeah. Usili haku super kushua. Na fela ninzi super nkisha. Mwami futa futa kono kifupa kisha. Muba tafa kuba palela. Kuka mifupa kifa. Yeah. Yoki waka peso no to order. Wona yokulika ni peto no to order. Yeah. You drive me crazy, that's a full spot. Uma lasting a full stop. Mutisa ni tika na mama. Kika kanino sita na mani. Mutio uvuki tikuu. Nula konji kuka na mana. Milano.
Yeshimbile kwa mula wakimutio. Dati opiani. Osina failo umani panga jet road. Purieo. Yeshimbile kwa mula wakimutio. Dati opiani. Osina failo umani panga jet road. Asitwekinga ki eti kwe kifupa. Kisiri no sifela fatieki. Beautiful so humble. Jojo la nipangela ke kivalombo. Asitwekinga ki eti kwe kifupa. Kisiri no sifela fatieki. Beautiful so humble. Jojo la nipangela ke kivalombo.
Mambo, Jambo, Milango.
Downloaded from westsidemusicblog.net. seconds.